Download kupitia pdjtv.com.
See, baby. Aha.
Injini imefia hapa, imezima. Hatuki mtu kwa Mkapa na kufa mazima. Nimejitoa sadaka, mwili mzima. Kwangu sina mipaka, pita kwenye mtima.
Dereva wangu niendeshe,
moyo wangu hauna bima, mapenzi nikopeshe.
Maisheri,
hai wangu,
wangu wa kweli, roho yangu,
nikupe.
Sina mali moyo chukua,
nikupe.
Mana mapenzi wezi nunua,
nikupe.
Roho yangu moyo chukua,
nikupe.
Mana mapenzi wezi nunua, baby. Asali, asali si tamu kuliko penzi lako, baby, si tamu. Ni hatari kukuacha haramu, mimi nawe, baby, tamu, tamu.
Mimi, sijui nini watanambia mwenzako, mimi wendo unanijulia,
my sherry.